xerada qaxootiga ee jeniin ee daanta galbeed caruurtu waxay ku ciyaaraan qoryaha iyagoo ku ciyaaraya isla goobtii ay ciidamada israa'iil ku dileen laba ka mid ah dagaalyahanada islaamig jihaad dhowr saacadoodun ka hor. qaar ka mid a caruurtan ayaa iska dhigaya in ay hawada tooganayaan si ay ugu dabaaldegaan geerida saaxiibkood.
cabsi ma jirto, waxa keliya aan ka baqayaa waa ilaahay.
Jubaar waa 12 jir wuxuuna leeyahay qorshayaal badan oo noloshiisa ah. waxa uu sheegay inuu doonayo inuu waxbarto isla markaana uu noqdo ciyaaryahan kubadda cagta ah oo xirfad leh iyo weliba dagaalyahan. jimcihii hore isaga ayaanu la qaadanay maalintiisa. waxa uu sitay qori caag ah kaas oo uu ku sawirnaa saaxiibkii oo dhintay isaga oo ay ishor fadhiyaan ciidamada Israa'iil.
halkan buu joogay oo halkaas bay joogeen, kadibna bam 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 wuu dhintay.
aysan al-aamir oo ahaa taliye ka tirsan kooxda islaamig jihaad ayaa la dilay isla subaxa si aan goobta ku sugnayn. aaskiisa ayaa soo jiitay boqolaal qof oo ku nool magaalada Jenin.
This is a scene that is becoming more and more common here in the West Bank. This is another funeral of a Palestinian.
Hani waa muuqaal aad iyo aad ugu soo badan ayaa halkan daanta galbeed. Waa aaska qof kale oo Falastiini ah oo ay dileen ciidamada Israa'iil. sida aad arki karto, xiisad ayaa ka taagan halkan.
xogta qaramada midoobay ayaa sheegaysa in sanadkani uu yahay sanadkii ugu dhimashada badnaa falastiiniyiinta daanta galbeed muddo 15 sano ah. in ka badan 120 falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay daanta galbeed tan iyo markii xamaas ay weerartay israa'iil 7 Oktoobar, halkaasi oo ay ku dishay in ka badan 1400 oo israa'iiliyiin ah islamarkaana uu ka dhashay dagaalkii xamaas iyo israa'iil. inta badan falastiiniyiinta ayaa waxaa dila ciidamada israa'iil marka ay gudaha u galaan xeryaha qaxootiga si ay u soo qabtaan dadka looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin xamaas. weerarada ay geysanayaan dadka yuhuudda ah ayaa sidoo kale ku soo badanaya daanta galbeed, waxaana sii kordhaya tirada dadka falastiiniyiinta ah ee ay laynayaan dadka yuhuudda ah ee dhulkaasi la dejiyey. tuuladan yar ee u dhow Nablus, ugu yaraan 5 falastiiniyiin ah ayay dileen yuhuudda la dejiyey 2 toddobaad ee u dambeeyey, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Muraad Ubax ayaa sheegay in isaga laftiisa la toogtay.
I was sleeping when I heard the loudspeaker of the mosque announcing there was an attack and people needed help. I rushed to the scene and saw my cousin.
anigoo hurda ayaan maqlay cudbaahiyaha masaajidka oo ku dhawaaqaya in la soo weeraray, dadkuna ay u baahan yihiin gargaar. waxaan u soo orday goobtii, waxaan arkay in adeerkay oo dhulka jiifa, baabuurka ayaan saaray. markii aan u soo laabtay si aan u caawiyo dadka kalena, xabad ayaa dhabarkaygaga dhacday.
maalin kasta boorar cusub oo ay ku qoran yihiin magacda dadka falastiiniyiinta ee dhintay ayaa lagu daabacaa laguna dhejiyaa derbiyada magaalooyinka Falastiin, iyadoo rabshaduhu ay sii kordhayaan.